najimsafi.com.
Bruce Africa on this again. Baby, ninajua upendi na umeficha mengi, uwezi kushare na mi. Oh baby, sifai kujua yako ya nakusibu nini. Nitakutunzi ya siri yo. Nisawa, tuna muda mchache tangu penzi lianze, na kuelewa baby. Sisawa, unanifanya nitate. Watu wanajua yo my woman. Sipendi kukuona bila amani. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwamwe. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwamwe. Yeah. Yeah, I got you, yeah. Yeah, I got you, yeah. Yeah. Wapi, lini, ulisikia wapi? Ukipenda boga unaacha uwa wapi? Lina kwenda pamoja na kupenda. Sio maigizo na kupenda. Nishirikishe yote tutashinda. Kuna la kudumu ya tapita. I just wanna see you happy every day. Nishirikishe yote tutashinda. Kuna la kudumu ya tapita. I just wanna see you happy every day.
Sawa, tuna muda mchache tangu penzi lianze, na kuelewa baby. Sisawa, unanifanya nitate. Watu wanajua yo my woman. Pendi kukuona bila amani.
Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwamwe. Kulichani, kulichani, kulichani huku ya vivyo. Tate mwile nanda chinono. Tate mwile nanda chinono. Tate mwamwe.